kun sagale afaan oromooti. Sagantaan afaan Oromoo wixataa hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu kan wixata guraan dhala 10 bara 2025 amma jalqabeera. Keessummeessituun keessan Antuu Jibee Horaati. Qophii keenya har'aa keessatti ayyaanni waggaa geejiyoo daraaraan bifa ho'aadhaan magaalaa Diilaa keessatti kabajamee jira. Trump gaazaani dhuunfannaa ka jedhan ilaalchisee qeeqa dhiyaate irratti gorsaan nagahee gumsaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi deebii kennaniiru. Wixata waan ta'eef qophiiwwan ispoortii adda addaa irratti fuulleffatee jira. Gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma guutummaa oduutti dabarra.
Itoophiyaan imaammata sagantaa fooyya'iinsa diinagdee jalqabdeen ji'oota jalqabaa irratti bu'aawwan argamsiisteen hanga ammaatti maallaqni doolaara Ameerikaa biiliyoona 1.5 kennamuu fi daayirektarri dhaabbata maallaqa idil addunyaa beeksifte. Daayirektarri olaantuun dhaabbata maallaqa idil addunyaa kan IMF Kristaalinaa Joorjeevaa Itoophiyaatti daawwannaa guyyoota 2 taasisaa kan turan Itoophiyaan imaammata sagantaa fooyya'iinsa diinagdee jalqabdeen maallaqni sharafa alaa gabaan akka murtaa'u taasisuu erga jalqabdeen booda dhaabbatichaarraa walumaa galatti maallaqni doolaara biiliyoona 3.4 liqii yeroo dheeraan kan eeyyamamee fi ta'uu ibsite. Ji'oota jalqabaa imaammaticha hojiirra oolchiteen jijjiiramoota argame hordofes hanga ammaatti maallaqni doolaara Ameerikaa biiliyoona 1.5 siiquu kennameeraa fi jetteetti. Maallaqa sadarkaan gadhiifamu kanas hojiirra oolmaa isaaf karaa of eeggannoo qabuun madaalaa jirras jetteetti. Imaammanni kun biyyattiif jijjiirama guddaa fida kan jette daayirektariittiin uummanni biyyattii hojiirra oolmaa isaaf akka obsa qabaatuun fedha jechuun waamicha kan taasifte. Ministeerri faayinaansii Itoophiyaa obbo Ahmed Shides daayirektariitti waliin ibsa kan kennan Itoophiyaan imaammata diinagdee haaromfame kana hojiirra oolchuuf ejjennoo guutuu qabdi jedhaniiru. Gabaasni Finfinneerraa kan Iskindir Fireew.
Waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa mana barumsaa dhimma namoomaa Finfinneetti banuusaa beeksisee jira.
Pireezidaantii waldaa fannoo diimaa Itoophiyaa obbo Abarraa Tolaa sagalee Ameerikaatti akka himanitti yeroo dhiyoo as Itoophiyaa keessatti gogiinsi weerarri hoomaa hawaannisaa COVID-19 isarra darbees waraanni kaaba Itoophiyaa keessa ture gargaarsa taasisaa turre irraa kaanee manni barumsaa kun akka banamu nu taasiseeraa jedhan. Keessumaa bakkoota waraanni uumametti gargaarsa taasisuu qofa osoo hin taane waraanichi akka hin kaaneef sammuu namoota irratti hojjechuun akka barbaachisu hubannes jedhaniiru. Hoogganaan mana barumsichaa Dr. Dammaqa Achiisoo mana barumsichaa banuuf waggoota 3 darbaniif qophiin taasifamaa ture jedhanii barbaachisummaa isaa irratti qorannoowwan akka taasifamaa turanii fi yuunivarsiitii Finfinnee irraa dabalatee yuunivarsiitiiwwan kanneen biroo irraa ogeessonni irratti hirmaachuus ibsaniiru. Aadaanii fi duudhaan uummataa haphachaa dhufuu isaarraa kan ka'e walitti bu'iinsoonni babal'achaa dhufuu kan himan obbo Abarraan mana barumsaa kana keessatti aadaa uummaticha biyya keessaa fayyadamuun wallabdeewwan hiikuun akkamitti akka danda'amu bal'inaan barsiifamas jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madintu gabaase.
Taphi kubbaa miillaa Ameerikaa Super Bowl ka jalqaba taphatame amajjii 15 bara 1967 magaalaa Los Angeles keessatti ture. Kan kana isinii waliin qooddanne tapha kaleessaa ba'iisaa isinii ibsuuf jecha dorgommii dilbata kaleessaa irratti gareen Philadelphia Eagles Kansas City Chiefs qabxii 40-22 injifatee jira. Gara oduutti aanutti hin naaceen immoo Sudaan kaabaa naannoo Darfur keessatti haleellaa humni addaa Sudaan inni RSF jedhamu baneen namoonni 1,000 lakkaa'aman qe'isaaniirraa baqataniiru jechuudhaan tokkummaan mootummootaa beeksiseera.
Abang ni motor motor gam tua mani wita tahar akabek setina no Darfur kaba Sudan ikhalela garin humna ada in RSF jala murawatin namun ni kumasa deti titilma maman kaisani gat isani bakataniru. Abang motor motor gam tua mani tit abang ni imma bakatota ifsa basen ganda salo maafi magala El Fasher Marsun jimata fisam bata darbe halela garin hin atota RSF in humna ada rawatin boda namun ni kunnen kan bakatan jalera. Jai bilabar kumala mafdik demisa dirra kase humna warana Sudan walin kawal warana jiru garen humna adda Sudan RSF El Fasher rankana fenano Darfur to anna isajala olchera. Torbano tadio asis bufatale bakatota kannen namon ni belan mit amani fi milishota humna warana Sudan walin hid atakaban ratti halela rawa chajra. Halela amma ganda saloma kesa tigarichu rawa tenis mannen jirenya heddun gubataniru. Sababa wal waransa Sudan kesa ankaba Darfur kofat namon ni miliona toko kapti torba kesa ni rabukani rukanjale labba ni motu mota gamto mani namon ni miliona lamamo hankena mit anyata hamaf sa Atlamaniro. Warani Sudan kesana moto kumahedu lubu kangalafate kanen miliona kutalamatani mo kesani ra bukisera.
President Namibia Durani Sam Nyoma umri sani wagga sagaltamishanit duam bukotan.
Sam Nyoma rogesa fi hoggana gare ripeleltota kan ture Namibian sirna apartheid Afrika kibba jala bahum walabumma shelab sette presidenti jalqaba kara demokratawan filatamel sambata dabarsine kana umurisa waggasa galte mishani tidu un kamirkanese presidenti biyetti am angorajeru nangolo mabumba fula media hawasa ratti mattansunida Sam Nyoman waggota soddo mattikan diyatani biyarra bakachun sochi walabumma afkapsa kan ture bara kuda sagal sagalta yomu biyi isabili sabatu gara biyi titi debiun presidenti kara demokrata wa filatame isa jalkabataun wagota kuda shanif biyi tibulchera bara kumala mafshanit parlama Namibia abba hundesa Namibia jachun bekamti kenne rafi niyo mandu biyi isabiyo talita kekun walkunnam ti sala sala walfakata rati arara mahinka bujadun hariro biyo taka korea kaba Cuba, Russia fi China kan gari nisani gari bilisa basa Namibia de garan walin kabun masa dure oduwani nama tureda.
Yai parisit imma artificial intelligence kan ilalin wita tahar ajal kawame rat hogganun siyasa ad-dunya kan ratar gamaniru.
Biya Faransai magala Paris itti ya technology artificial intelligence wita tahar ata amu jalqabirratti hoggantoon siyaasa addunya kana gurguddo la jedaman hoggantoon dabile technology fi scientiston biyota dibbatokko ol rattargamaniru yai kanarratti dimota technology na lattis rubbi won diplomacy qormata tan kaumalus jalame egama worre yai kanarratti hirmata jiran ke saitti anan president United States JD Vance erga gara angotti dufe imalasa sa jalqaba yai bi alatikani malefi itiyanan presidenti China Zhang kanurati argamani raniyomuta uda bilen teknoloji gurgudon kanena ka Google Microsoft TV Open AI rati argamani ru ya ikana minister mume India Narendira Modi fi presidenti Faransai Emmanuel Macron walintawun gagesa jiru ya in artificial intelligence kunis guyota lamaf taama
Basale Kenya Tanut and Nat Enu Gorsan Nagenya Biyoli Samotuma United States Kataan Mike Walls did Batakale Saif Sakendanin Karora Donald Trump Gaza Umfaturat Titor Bandar Behesanati Cake of Mormi Yachajruf Debi Kendaniru Lafaratimo Woligalten Ukasat Abu Israeli Hamas Akata Namotan Butaman Nif Ataman Idam Totan Woljijirutin Milkaina Agassi Sejra Immakanrat Gabasa Veronica Valderas Dioedaf Kopesite Itanediata.
Wali galten ukasat Abu Gaza kesati Israeli fi Hamas giddu titasifamin hojira ola jiram. Waran Israeli dilbata kalesa bakadude Gaza isa Gaza bakalamati kodu fi netzarin koridari jedamu galakise bayera. Lambile mpalastaini akajiranuti garamana isani isa kaba Gaza ti argamuti tebi ajiru. Warani ergatumura mebodam jiratun ni Gaza maltu isani gata wanti jadugaru gafi amamati debi tunargatin jiruda. Presidenti United States Donald Trump jiratun ni Gaza biyotan birokesa akakubatan ufim. United States hoji Gaza debisani ijaru akafutachuk abdum yada diesaniru. Gorsan imana genya motumma Donald Trump, Mike Waltz, Kekafi Mormi Karora Trump kanarati ya chajiru ilalchise, Hasa abata media NBC, Saganta Miz the Presi Jedamurati Tasanini, Debi Kenaniru.
You can't get to post construction.
Akabarator Batamuta Berul Kesa Turte, Paris, Mediterranean Gochundandesu, Namutan Miliona Toko, Abtisadet, Warren Tula Chabaga. Mwanivi, hachucha jala jirata yu kabate, akajirenya fo ya kabata ntasisi. Warendro midi ada badate ya ada niti esera kan fo ya yu kabatan. Karora kesan kabadati gara kenyo kota.
Karori Trumpi, Israel kesati degger sargate jira. Biyotan arabati fi hogantota Palestine biratigaru mormin irratidi atera. Nabbata motu motagam tomaniti ambasadara Palestine kantani. Riyad Mansour imma kanarratti yaada kennanin akkas jiranir.
We need to rebuild the Gaza Strip.
Galo Gaza de bisne jaru qabna. Galon Gaza bakka bareddu qaama lafamootummaa Falastini. Qaama biyya keenyaati. Mootummaa Falastin male biyya biraan qabnu.
Gama biraatiini dhuma torban darbe lammiileen Israa'eliin namootan Hamaasiin butamanii fudhatamanii turaniin dabalataan gadhiifamuu isaaniin kabajaa turaniin. Lammiileen biyya Taayilaandi shaniin warreen waggaa tokkoo fi Hamaasiin qabamanii turaniin dilbata kaleessa maatii isaanii wajjiniin wal arganiiru. Akkaataa walii galtee kanaatiin lammiileen Palestaayini mana hidhaa Israa'el keessa turan 183 bilisa taasifamaniiru. Mariin dhukaasa dhaabu Israa'elii fi Hamaasiin marsaa lammaffaan torban kana keessa biyya Kaataar keessatti itti fufuu akka danda'u ibsa. Gabaasni Veronika Valderaas Iglesiyaasiin VOA'dhaaf qopheessite kun an Bafqaadu Morodaati.
Naannoo kibba Itoophiyaa keessa ayyaanni saba Geediyoo ayyaana waggaa haaraa Daraaroo jedhamu ayyaana galataa kaleessa magaalaa Diilaa keessatti kabajamee jira. Godina Geediyoo odaa yaa'ii kaasee baatii tokkoof kan kabajamu xumura ayyaana Daraaroo irratti argamuudhaan gabaasa keenya Yoonaataan Zabdiyoos Diilaarraa gabaasa erge kuno.
Baatiin amajjii miseensota hawaasa kibba Itoophiyaa jiru Geediyoodhaaf yeroo isaanitti oomisha isaanii walitti qabaniif waggaa moofaa kan isaan ittiin jedhan sahaaraadhaan yeroo itti simatan ayyaana waggaa isaaniiti. Yeroo kana kan filataniif maqaa Daraaroo jedhu itti moggaasan yeroo biqiltuun Daraaroo jedhamu itti daraaru waan ta'eefi. Haayiluun jiraataa aanaa Kotoreef jaarsolii biyya Geediyoo keessaati. Abbaa Ulaa Hayyicha Taayitaan jedhamu kan isaaniif kenname jaarsa biyyaati.
Ayyaanni Daraaroo waggaa waggaatti kan facaafame haamamee eega walitti qabame booda baatee amajjii jalqabee aga guraan dhalaatti kabajama. Manarraa jalqabee Daraaroon qophaa'ee waa hunda qopheessanii Waaqayyoon galateeffachuutu jalqabama. Manarraa jalqabee gandaaf aanaalee naannoo keessatti kabajama.
Jiraattonni naannoo waggaa haaraatti darbuu isaanii kan mirkaneessan hoogganoonni hawaasichaa sadarkaa sadarkaan waan keessa hulluuqan kan hulluuqaa jedhamu keessa darbuun uummatichis ennaa isaan hordofee keessa darbu. Afaan Geediyootiin hulluuqaa jechuun ce'uu yookaan hulluuquu jechuu akka ta'e bakka ayyaana sanaa kan turan obbo Taariku Bayyana namni jedhaman ibsaniiru.
በአማርኛ መሻገር የምንለው የሁሉቃ ስርዓት ነው። የሁሉቃ ስርዓታችን በሰባት የሚጠጉ የተለያየ አይነት
አፋነ ማራቲን መሻገር ከኑት ጀኑ ስርነው ሉቃቴ ስርነው ሉቃ ከኛረት ዋግን ከምብቅልጭ ጎሰብቅልቱ ቶርበራ ወልትፉናነ ሜቱ ስርነው ሉቃ ቆጳ kunis fakkeenya gosa torbaati. Sababiin isaa Geediyoon gosa torbaan bula. Kunis uummatichi rakkoof dararaa adda addaa waggaasa dura darbe keessa darbee uummaticha waliin akka hin ceene bakka sanaa tokkummaaf jaalalli uummaticha waliin akka ce'uu fi waggaan haaraan gaarii akka ta'u yaadameetu ayyaaneffama.
Ayyaanicha irratti kan argaman Aadde Taayyee Chaalamuu ayyaana kanarratti eebbi hiikaa guddaa akka qabu dubbatu.
Daraaroo bameetaa kutur bayyaa metuu minnaa kabiroo ba'aal na'u. በጣም ደስ ከሚለኝ ነገር ምድር ያበቀለችው
ደራሮ እና ደራሩ አያና ወጋው ጋር ተከበጭውዳ ዋንነት ተቶሉ ከስታ ከደቺን ቢቅልቺ አባገዳ ከና ካንትከንኑ ጉማታ ካንት እስቲን ዋንታይቲ እትደበለስ ወጋው ተነጋና ከትንጎ ዋቅትን የሮት ከጠኑዳ ጀራን ሐዋስኒ ጌዲዮ ስርነባገዳን ካን ሆገነሙ ይውታው እና አያና ደራሮ ኦምሽ ጅሩራ አባ ገዳፍ ከና ጀርቀባቱ ከነማፍ እንስ ጉማታ ጀዳማ ጀሩ ቡተስፋዬ እደማ
ምርታችንን ካሰባሰብን በኋላ ወደ ጎተራ አስገብተን ፈጣሪን የምናመሰግንበት እንደገና ለአቦ ለአባ ገዳም ደግሞ ጉማታን የምናቀርብበትና ለቀጣይ ደግሞ ምርታችን ደግሞ የተባረከ እንዲሆን ትሬንድ ያፈራ ከአባ ገዳም ምርቃት የምናገኝበት በዓል ማለት ነው።
ሰበቢንሳ አባን ገዳ ኡመታፍ ዋቀከደታ የሮቶ ጆጀቱን ቀቡ ከናፈባ ገዳፍ ማቲሳቲፍ ከነኒ ከነማ
አያና በረናሆ ኢሳን ሃለ ወንጀል አመንከሳ ከነን አያኒ ቸረትርማታን ናንዱሌፍ ጎድናሌ ኡላራ አርገሙ ሳኒፍ ስርነ ጉማታ ጀዳሙፍ ከናፊ ደኒ ድፉ ሳኒዮተው ጎድነ ጉጂ ያራ ነምኒ አርገመንሞ ሚኤሳ ማሙድ ዋንት ደጋም አከስጀቹን ኢፍሰን
ዘመን ወላዋጫቻው በ ደስታ አክብረን እስካሁን ነው ገናራው የሚሆነው ሁሉ በጣም ደስ የሚልና ህዝቡ አንድነት ለፍቅር የሚጋብዝ መሆኑን ይሄው ደስ በሚል ሁኔታ ባላውን አክብረን አሁን ወደ መጠቃለያ እየገባና
አያኒ ደራሮ ዋን አደደን ከንፋየ ሚዮተ ዋቀ ከንት ገለተ ይፈተን አባገዳ ከንት ጀጀተን ስርና አዳ ሐዋስቻ ከንት ተገርሲሰን ተባፍ ፈርደ ጉሉፍሲ ሱራን ከበጀሜ ቡልቻን ጎዲንቻ ዝናቡ ወልደ አያነ ሰነረት ሐሳ ደገሲሰኒን ኡመት ጌዲኦ ቦሶና ከስጅራቴ ቦሶና ከጅራጅ ሰይጀቹን አንጀጀተኒሩ አካታቴ ሱመለፋ ከነስ ዩኔስኮን አከገልሜ ፈሙ ከንታሲሴ ኡመተ ገነማ ከን አጃይባት ይጀዳን
ጂስ ለረጅም ግዳት በራሱ ኡከት በራሱ ደረጃ የተለየ የመረጥ አቀማመጥ
በራሱ ኡመንኩን የሮድ ኤራራፍ በኩም ሶፊሳቲን አካታቴ ሱመለፋ አደተይ ቀበቴ ትሩራን አረሰረርካ ዱኛት ቢፈበርሲሳተን አካታቴ ሱመጌዲዮ ዩኔስኮ ትገልሜ ሲዙ ከንደንደ ኡመተ ጎታ ፍለተማዳ
አያኒ ደራሮ ኤባባ ገዳ ከጠናፍ ኡመት ቺፍ አንጋውኒ ሐምነራ አከ ኦፍቁሰታን ለብሲ ደበርሱዳን ጥሙራሜ ጀቹዳን ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳራ ገባሴራ
የሮጅ ጂራማ የሮዋና ዱንያ ከነራ አመነምነቲ የሮ ኦዴፈኑን አገኙ ዋን ለፈረጥ አርግኑን ጨለቅሲስነ ኡጋበርባል ዩሮ ዲፈኑ ኑቲማ ሙቀርቶ ኬተው አመንታራ ደብነ ዩሮ ረክኒ ጅሩ አብጁንኬን አብዲንኬን አከስመስ ሐዊንኬኛ ፍራሲ ወለባረቲ ኩንዳ አሰገለ አሜሪካራ ኦዱዋን ሐዋስ ኒሃለ ኡልፋታ ኬሰትሌ ጠጌፈቹ ፍለቱ ከረኬሰፊል አዱኛ ወቁኒ ሲስሌ ኡጋወጂን ገምቶምሲ ሰገለ አሜሪካ ትፈክ ይብቱ ሲተገርሲ
አማ ደበረን ከቆጲ ቶርበኒ ቆጲ ስፖርቲቲ ዶርጎሚን ፊግቻ ስታዲየም ኢከሳ ኤርገጀል ቀበሜ ማርሳ ሻናፋራት አትሌቶን ኢትዮጵያ ዶርጎሚ ወንከነረት ኦላንቱማ ሳኒ አገርሲሳ ጅሩ ሰንበተ ደርበ መንስ ፈረንሳይት አትሌት ጽጌ ዱጉማ ፈገኘ ሜትር ዲበሰደቲ ሳሮን በርሄ ኩማፍ ዲበሻን አከሱመስ አትሌት ኩማ ገርማ ሜትር ኩማሳዲን ሪኮርድ በክቻ ቀበቹን እንጅፈታኔሩ አትሌት ጽጌ ዱጉማ ቱርቲ ሰገለ አሜሪካ ወጅንታ ስፍተረት እንጅፈኖ ጎንፈቹሼ አከሴ ገመጪሴ ዱበቲ ኤብሳናገሳ መንስ ፈረንሳይራ ገባሰ ደበለታ ቀባ
ሳቱሬ ከቲ ቢያሩፌ ሳይቲ ለማብቻም ቦቀቴ ዶርሚረት
Dorgome indoor meeting ye yokin fikicha stadium ke sta kambara kumal magdemsheni metre de basetetin yero jelgwaf kan fi de tsike dogumane recordi bakicha fi saati foya dunya parana kalme sudan injibatte Segera guman, bagiannya mitra di peserta Kanada, Deka, Toko, Sekundi Shentem, Sedetivi, Micro, Sekundi Segal Toban, Figun Tuh, Ekanin Jifatem. Segera gumat anu dan mod, Atleti Lemmy Great Britain, Gemma Reki, Lama Fa, Kasmasi, Atleti Lemmy Switzerland, Rachel Poland, Sadafa, Pudan, Muranu Juru. Segera guman, Rukumi Boda Yada, Segala Amerika Tikin Terati, Sobara Ko Visa Tinggal Ke, Rukumi Cijil Kamumuf, Saalama, Weta Fetti, Akamenzi Tika Abdi Dubate, Jepanu Gumpatetti, Gamma Dokatate, Himti.
Baga wajin gamane fiichan kali sature kati biarufi saiti lama jambu kate dormirat cikne nemu anu akayu goris gorera toko fombai cibu ramu dat nabisuri bukan nevi sarafimu
Karena bodas sendiri jechun, kapti olah anak almesu, karoshya katet akan dubatum.
Ini kerdiva kicha?
Kerdiva kicha kantore. Amas lekirat abad diujite. Ofikosis dia kotis. Barang wagahara kanekis. Amas wakayuna gara-gara jadi.
Rugummi indoor meetingi menzi kanuratti atletoni Itiyoophiyaa kan biroos qooda fudhachuun qabxii olaanaa galmeessaniiru. Fageenya meetira 3 dhiirotaatiin dorgommiin yeroo jalqabaaf dorgommii indoor meetingii irratti hirmaachuu reekoordii haaraa kan bakkichaa kan galmeesse atleet Kumaa Girmaa yoo ta'u, daqiiqaa 7 sekandii 31 fi maayikiroo sekandii 78 ture kan injifannoo gonfate. Mati anuda atleti lami Faransa yang kirib fi lami Switzerland Dominic Lobalu serakal mafafi sadafa bodan tumraniru. Fagenyu makanan atleti on Itiyoophiyaa Ermias Girmaa shanafa melkin azize torbafa melke saf kadu sadet tafa kasumas atleti nkana kutorba haylu ayyalo saglafa bahaniru. Fagenyu metra kumasari dubartotatin magdas alamshes sadafa yagubatu fagenyu metra kumatokor ibashan dubartotatin drogoma minimo atleti in Itiyoophiyaa saron bere ikoti bak Kecafu Yesus Jifatete saat ini tinggal tes dek afur sekandi dua frivi mikro sekandi kan. Gabratin turgumi fikicha stadiumi kesa Amerika New York itu fikamene rekordin adunya gara-gara kelmaira. Mati lemi Itiyoophiyaa irraa kan dhalate yaare nuguse fageenya maayila tokko rekoordii addunyaa fooyyessuudhaan mo'ateera. Fageenya kana daqiiqaa 3 sekandii 46 fi maayikiroo sekandii 63 ture. Rekoordii kanaan dura atleetii Itiyoophiyaa yoomiif qajeelchaatiin daqiiqaa 3 sekandii 47 fi maayikiroo sekandii 21 qabamee ture kan fooyyessuu danda'e. Yoomiif waggaa 6 dura achuma Ameerikaa Boostonitti ture kan rekoordicha kana fooyyessuu danda'e. Haaluma walfakkaatuun fageenya meetira 1800 atleetii lammii Ameerikaa Grant Fisher rekoordii atleetii Itiyoophiyaa lammichaa Girmaatiin qabamee ture fooyyessuu milkaa'eera. Fisher rekoordii addunyaa kana daqiiqaa 7 sekandii 22 fi maayikiroo sekandii 91 kan injifachuun milkaa'e. Lammichaan rekoordii kana waggaa 2 dura kan qabatee ture yoo ta'u sa'aatiin ittiin galeessi daqiiqaa 7 sekandii demi sertifi microscandi sadet tokotrem egan dagifto ta dawoto ta sagale america odefron sporti utatar atif kbane riyanne smorat rawata gaba sagale america tif kindayfi episana kasa mens fransai
Bulchisa Donald Trump jijjiira moota dhaabbattoota mootummaa United States kanneen akka dhaaba misooma sadarkaa addunyaa United Statesiif ka biyyattiin gargaarsa namoomaa biyyoota alaatiin dhiyeessuudhaan addunyaa irratti akka seen dursitu taasise jedhan hooggansi kongiresii kan paartii dimokiraatotaa waa'ee kana laalchisuudhaan falmii dhiyeessaniiru. Kanas akka marii dhimma bajataa irratti falman dubbatu gabaasaa Kaatiriin Gibson mitukuu fiqaadu dhiyeessa.
Kunsa yookaan kunuunsa taasisuun baqattoota Myanmar gargaaruun akkasumas lammiilee Ukraine kanneen waraana Raashiyaan isaan irratti banameen qe'ee isaaniirraa baqataniiraniif bakka da'annootti gargaarsa Yuunaayitid Isteetsi dhabuun addunyaa guutuutti dhagahamaa jira. Miseensonni seera tumtootaa kan paartii dimokiraatotaa torban kan Waashingtan waajjira muummee USAID kan amma cufameeruu fi kaapitol galma mana maree bakka bu'oota Yuunaayitid Isteetsi balbala irratti hiriira taasisaniiru.
We will fight their violations of separation of powers.
Sarbama qoodiinsa aangoo irratti taasisan ni falman. Sarbama heera United States of America irratti taasifamu ni falman. Hin callisnu, ni dubbanna, ni kaanas.
Shut up. We will stand up. We will speak up. We will rise up.
Ajaja prezidaantii kan Donald Trump United States gargaarsa biyyoota alaaf taasistu akka qoratamuuf yeroof akka dhaabbatu taasisu hordofe torban kana jalqabarraa kaasee ejensiin misoomaa idil addunyaa kan Ameerikaa inni USAID jedhamuun waamamu to'annoo ministeera hajaa alaa Marco Rubio jala galuun hojjettoonni isaa sadarkaa hunda jedhamuun danda'amutti boqonnaa akka ba'an taasifameera. Jonathan Jackson miseensa kongiresii kan paartii warra dimokiraatotaa irraati.
Now we're seeing the most powerful man in the world.
Nama addunyaa kanarraa humna guddaa qabu Donald Trumpii fi nama duureessa addunyaa kana Elon Musk dubartii hiyyeettii fi dhiira hiyyeessa dachee kanarra jiranirraa nyaataa fi maallaqa fudhatan argaa jirra. Miseensonni seera tumtootaa kan paartii warra Rippaabilikaanii immoo Trump aangoo pirezidaantummaa isaatti fayyadamuun ejensiiwwan mootummaa irra deebiin madaaluutti jiraa jedhu. Trump madaallii kanas kan taasisaa jiru karaa aangoo hooggansa nama biileenara ta'e Elon Musk'iif kenneen yommuu ta'u dhimma kana akka madaaluufis muummeen ga'umsa mootummaa yookaan Department of Government Efficiency jedhamu kan hundaa'e kaayyoon isaa baasii mootummaa federaalaa hir'isuufidha.
I don't think they're closing an agency, but I do think they have
agency 1 kan cufannatti fakkaatu garuu gargaarsi maallaqaa fi murtoon isaanii akkamitti akka murtaa'anii fi warra kamiif dursi akka kennamu keessa deebi'anii ilaaluuf mirga qabu. Kuni dhugaa bulchiinsa kamirraayyuu eegamu jedhee yaada. Yeroo waan kana keessa seenan sagantaaleen karaa ejensii kanaa eeyyamamanii fi gargaaraman baay'eedha. Kaan isaanii akkaataatti yaadameen hojjechaa jiru. Kaan isaanii immoo akkaataa hin yaadamneen jedhee yaada. Xiinxaltuun sagalee Ameerikaatti himte tokko immoo haalli akkanaa kun Yuunaayitid Isteetsi keessatti argamee hin beeku jetti.
Arguably it's a real violation of separation of powers.
Falmisiisaadha. Qaamni hojii raawwachiistuu ejensiiwwan kongiresiin gara jiraachuutti fideef kongiresiin maallaqa itti kennu akkasumas ramadu guutummaatti cufuuf yaaluunsaa qaamni hojii raawwachiistuu maallaqa sana akkamitti akka hojiirra oolchuuf akkamitti ejensichi akka hojjetu ilaalchisee murtoo guddaa kennuuf aangoo yoo qabaatillee kun dhugumatti qoodiinsa aangoo irratti sarbamiinsa raawwachuudha.
Hogganaan miseensa seeneetii warra harka xiqqaa qabanii Chuck Schumer hibxata darbe akka ibsetti hannaa fi miidhaa qabu hambisuuf tattaaffii taasifamu ni deeggarra. Garuu saffisa adeemsichaa fi iftoomina dhabuu isaa ni morminaa jaleera.
Whatever Doge is doing, it's not democracy.
Wanti kamiyyuu kan muummee ga'umsa mootummaa isa Department of Government Efficiency'tiin hojjetamu dimokiraasii miti. Waan dimokiraasiin fakkaatu ni beekna. Ifatti ba'eera. Iccitis miti. Jijjiirama USAID irratti dhufe mormuudhaaf warri dimokiraatotaa kaadhimamtoota kaabinet Trump dhiyeessuu fi baasii mootummaa haaraa dhiyaachuuf jiru irratti sagalee isaanii kennu akka dhiisan waadaa galaniiru.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen itti qabne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Sagale America Saganta Fan Oromora Kopina Rabjenne Kanuma Saganta de Kenya Gama Media Hawasa Kenya YouTube Facebook Irratti Nordu Fudandesu WhatsApp Irratti Le Akasuma Erganu Isu Dandesan Lakosu WhatsApp Kenya Lamaduwalam Afur Tokolama Tokotoko Afur Afur Bulala Saganta Kanana Modandi Producer Kenya Elias Gabayolin Kanisinke Sumesi Antujwe Horati Kopi Borino Litte Degna Nagatubula.